Nsimbude. Nsimbude.
Mwepwa. Zikube mwepwa.
Brian B.
Mwepwa. Kwa. Kwa zikube mwepwa.
Mbele Yeriko.
Mwepwa.
Yeriko.
Zikube mwepwa.
Mbele Yeriko.
Mwepwa. Kwa. Kwa zikube mwepwa.
Genze chamu sebu taga landongo Echira ni chamu tute kwe siba nyo kubantu Hello Ndienu nsibude Hello Eba chari tuterete Hello Petulienu tusibude Hello Ebyo kunywa tuterete Somba muziki mpaka kuncha Gambia tonyumi za mwateroni Ebi sigate vinaba vyancha Ibi anabijua njaga na nyere mbira Vinsimbile njiwa
Amanja mumanjira Mune ngeriza chichimba musuka
Let me do less, do less go Kyao night boys kiss more Chaki biche kide cheka mwao Zole yankuwe
Mwepwa Zikube mwepwa Mwepwa, kwa, kwa zikube mwepwa
Hello, ndienu nsimbude Hello, eba chari tuterete Hello, petulienu tusimbude Hello, ebyo kunywa tuterete Omugenze chamu sebu taga landongo Echira ni chamu tute kwe siba nyo kubantu Gatitwe change Mwepwa Mje mjeno Twe sange Mwepwa Mje kufuru Twe change Zikuwe mwepwa Mje mjeno Twe sange Mwepwa pwa pwa Balindi lindi Hello 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 Ndeno simbude Yeah Nawo simbude
Bag of cement in every money you make. If the money have can't solve of that problem, eat that money.
Okay. www.mp3ugandanmusic.com